it's critical.
Yeah.
And rub it, yeah.
Rub it.
Never can feel.
Ha. Yeah.
So they have unfeels.
Wakikazana na omena nina bigger fish to fry. Kani Friday na ni payday, hawana budi ila fry. Nina mimba ya mistari na miuza kila siku. Napendwa na umati, we ni nani unanionea wivu. Ikrao nimeva, si raisi vile unaikite. Walidanganywa na arufu, sayo natia kidole wa utapiki. Atini wakali, wa deadly, wanaflow kari vanyando.
Nina single kali na maso kwa stage za ngambo.
Wamesa uongo ya sai na ribu kweli zijazo. Hata noa kio kwa safina. Bado, mimi ndio captain. Nguena kaingia kwa tatu, kamlia nyama yake. Hawatoshi, saizo wanatembea wakijitangaza. Wakizidi kwa hiyo giza, ningumu one mwangaza. Na plan kuwa charap, niwe full time magician. Juna mystery clean, kushina bamzi after year. Ukidhani ume win, rabbit always ndio winner.
It's a musical thing, oh fine.
No,
not that I am Oscar, never clone. I am a kid while them pop eyes. Now believing that it's more time. It's a musical thing, oh fine.
No,
not that I am Oscar, never clone.
Clone.
I am a kid while them pop
eyes.
Wamezibwa masikio, hawajui la kuamini. Hata mshinda kwa usema mamake ndio mpisi. Hadi nilipomonyesha kwa kibanda sami uko mjini. Ni recipe ya rabbit hawajajengwa kaa mimi. Sezo wasani wengi, ni ngoma, wanayeyusha. Taivo, spewi track kali, kutoka kwa producer. Sijui nilisema nini, mapresenta wanichezi. Na sijui nilisema nini, mabinti wameni daddy. Na kazana saiju na joja na wangu taisha mdogo. Hata wazee wa kongwe sana ushugulikiwa kaa watoto. Ni ulimi na akili, ndio inanilete haya mapato. Avumaye papa barini kumbe, wengine wapo. Nimekosa mingi, bado ndani ndotoni zimejaa shida. Ndio siku hizi usingizi yangu, huwa inaisha saa tisa. Lakini siwezi tupatawe, hata kama imelowa maji aje. Siwezi young boots, hata kama imejaa mtu wa ndani.
It's a musical thing, oh fine.
No,
now that I am Oscar, never clone. I am a kid while them pop eyes. Now believing that it's more time. It's a musical thing, oh fine.
No,
now that I am Oscar, never clone.
Clone.
I am a kid while them pop eyes.
They never think critical, we ever rise, ever shine. Ayo dice, me chant it nice, earning spice. With my style, it's the time, yes the time when the line. It's not pretty fools, but the artist that arise.
A long time them a trip we, but I a certain land they was sick. No, don't me think the way me feel. Bad mind you can never stop me.
Waliogopa nilipoanza, wacha basi niachie hapa. Ah, siezi achi hapa, mabinti wana Nicole. Lakini sina noma nao, na alika wote karamu. Yo tushereke maisha, sazile bado ni tamu. Nilecha kuandika mistari, ini filamu. Napenda Mungu, kwa hivyo namweka karibu nami. Na nafota chapa, ile mizizi ya ushetani.
It's a musical thing, oh fine. Now that I am Oscar, never clone. I am a kid while them pop eyes. Now believing that it's more time. It's a musical thing, oh fine. Now that I am Oscar, never clone. I am a kid while them pop eyes. Now believing that it's more time.
Rap critical, guys. Sniper sasa wewe ni producer mwingine. Acha biani. Yeah.